waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa 4 bisha Oktoobar, naaytay 16 sanadka 2024, halka aad naga dhagaysanaysaanna waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS oo idinkaga imanaysa stuudiogan ku leenahay magaalada Melbourne. Magacayguna waa Xasan Jaamac. Wararka maanta waxaa ugu waaweyn ra-iisul wasaare Anthony Albanese oo sheegay in guri uu ka iibsaday xeebaha gobolka New South Wales oo ugu kacay $4.3 million uusan qayb ka ahayn qorshe uu ku doonayo inuu siyaasadda uga baxo oo howlgab markaasi uu ku noqdo. Maraykankuna waxa ay u sheegeen Israa'iil inay gargaarka militari ka hakin doonto ama laga joojin doono haddii aysan hagaajin ama wax ka qaban qaabka gargaarka loo gaarsiiyo Falastiiniinta Gaza muddo 30 maalmood gudahooda. Wararkaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan u diyaar garooba. Haddana waa warkii oo dhammaystiran. Ra-iisul wasaare Anthony Albanese ayaa sheegay in iibsashada guri xeebta saaran oo ku kacay $4.3 million uusan qayb ka ahayn qorshe uu siyaasadda uga baxaya ama howlgab ku noqonayo. Isagoo ka jawaabayay su'aal ku saabsan gadashada guriga ra-iisul wasaaraha, hogaamiyaha mucaaradka Peter Dutton ayaa wariyaasha u sheegay in ra-iisul wasaaruhu uu dabcan isu diyaarinayo noloshiisa siyaasadda kadib. Kala wareejinta gurigan buurta saaran oo ku yaala xeebaha aan dhahe Central Coast of New South Wales ayaa lagu wadaa in bishan ay dhacdo oo la kala wareejiyo. Hogaamiyaha mucaaradka Peter Dutton ayaa sheegay in inkastoo uu ku faraxsan yahay in lamaanahan ay guri iibsadaan waa ra-iisul wasaaraha iyo gabadha saaxiibtiisa, laakiin uu ka walaacsan yahay dadka guryaha leh oo la tacaalaya ama dhibaatadu ka haysato bixinta ama dib u bixinta lacagaha deynta guryaha loo qaato ee mortgage-ka la yiraahdo.
Homeowners in Australia that I'm worried about at the moment are people who can't afford their mortgages. People have had 12 interest rate increases.
Dadka guryaha ee Australia oo hadda aan ka walaacsanahay waa kuwa aan awoodin inay dib u bixiyaan lacagaha deymaha guryaha ee mortgage-ka la yiraahdo. Intii dowladdu ay xilka haysay 12 jeer ayaa lacagaha dulsaarka la kordhiyay, ayuu yiri. Lacagaha dulsaarka waa in la yareeyo oo ay hoos u dhacaan si lamid a sida dalalka UK, Mareykanka, Canada iyo New Zealand. Laakiin si xun un maaraynta dhaqaalaha ee dowladdan awgeed waxaa cirka isku shareeray, buu yiri, sicir bararka, sidaasna waxaa ku kordhay lacagaha dulsaarka. 2015 ayuu ra-iisul wasaaruhu guri 2 qol waxa uu ka iibsaday xaafadda Dalachiil ee magaalada Sydney, kaasoo ugu kacay $1.1 million. Toddobaadkan dabayaaqadiisana waxaa la filayay guri uu ra-iisul wasaaruhu ku leeyahay isla magaalada Sydney in markaasi la gado oo suuqa la dhigo, laakiin arrintaas dib ayaa looga noqday ayaa la yiri. 10,000 oo arday ah oo ardada dhigata fasalada 12-aad ee gobolka New South Wales ayaa maanta waxaa u bilaabanaya imtixaanada kama dambaysta ee HSC-ga la yiraahdo. Imtixaanada ayaa ku bilaabanaya maadooyinka khasabka sida English Advanced, English Standard, English Studies iyo English AEL maanta. Ardada qaarkood ayaa sidoo kale u fariisanaya imtixaanaad la xiriira luqada kale oo ajaaniba. Imtixaanadan HSC-ga ayaa socon doona ilaa November 8 waa gobolka New South Wales. Sidoo kale ardada gobolka Victoria ayaa imtixaanadooda maanta u bilaabanayaan. Ardada dhigta fasalka 12-aad ee Queensland-na waxa ay bilaabi doonaan imtixaanadooda toddobaadka soo socda. Macluumaad cusub oo ka soo baxay golaha adeegyada bulshada ee ACOS loo soo gaabiyo ayaa lagu sheegay in lacagaha la siiyo dadka shaqo raadiska ee job seeker la yiraahdo ay hadda yihiin 20% ay kala mid yihiin mushaarooyinka dadku ay qaataan. Hay-addan la yiraahdo ACOS ayaa warbixin ay soo saartay oo loo bixiyay Solutions to Poverty ama xalka markaasi gaajada ama faqrinimada, ayaa waxay muujinaysaa in inkastoo mushaarooyinka celcelis ahaan dalkan Australia ay yihiin $1,923 toddobaadkiiba, lacagaha job seekerka markaasi ay yihiin $393 oo keliya, taasoo 20% u dhiganta. ACOS ayaa dowladda federaalka waxa ay ku boorinaysaa inay lacagahaasi job seekerka kordhiso oo hadda dadku ay qaataan $56 maalintiiba lana gaarsiiyo ugu yaraan $82 maalintiiba si markaasi ay ula mid noqoto lacagaha ay qaataan dadka howlgabka ee benshinka la yiraahdo oo iyagu qaata $527 toddobaadkiiba. halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s. wararka dibaddana, maraykanka ayaa u sheegay israa'iil inay gargaarka milatari ka hakin doonto haddii aysan hagaajin qaabka gargaarka lagu gaarsiiyo falastiiniinta khaasa degan 30 maalmood ee soo socda gudahooda. israa'iil ayaa xirtay goobihii laga geli jiray waqooyiga khaasa, wax cunto ahna looma ogolaan ayaa layiri wixii ka dambeeya 1 Oktoobar, waxaana sii kordhaya khatarta in halkaasi macaluul ay ka dilaacdo. haddana xoghayayaasha arrimaha dibadda iyo gaashaandhigga dalka Mareykanka Antony Blinken iyo Lloyd Austin ayaa la sheegay inay warqad u direen Israa'iil ay ugu sheegayaan in isbeddel loo baahan yahay in la sameeyo si heerka gargaarka Gaza la siiyo uu u kordho. warqadda ayaa lagu tilmaamay sharciga Mareykanka oo qoraya in ciddii gargaar militari qaadata aysan hor istaagi karin bixinta iyo qaybinta gargaarka bini'aadanimo. dhankalena afhayeen u hadlay UNICEF James Elder ayaa sheegay in dhakhaatiirta reer Gaza ay hadda aad ugu baahan yihiin gargaar caafimaad, iyagoo daaweynaya dad badan oo dhibaato kasoo gaartay duqeymaha Israa'iil oo ay ku jiraan caruur gubatay kadib markii Israa'iil ay ku qaaday weeraro teendhooyin qaxootigu deganaa maalintii Isniintii.
There are far too many children there with burns and with burn wounds that simply
waxaa jira caruur aad u fara badan oo dhaawacyo gubasho ah qaba oo runtii u baahan daawooyin aysan isbitaaladaasi haysan, sida kaniiniyada xanuunka jabiya, jeermis dilaha loo baahan yahay. markii igu dambeysay oo Gaza aan tagay bishan bilowgeeda, ayuu yiri, waxaan soo arkay waxyaalo ay ka mid yihiin gubasho, heer xun oo dadka jirkooda aad u gubtay. waxaan la kulmay wiil 6 jira oo magaciisu yahay Xamiid oo gubtay, iyo dad kale oo aan haysan daawooyinkii ay u baahnaayeen oo dabkaasi ama gubashadaasi looga daaweyn lahaa. halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s. isla wararka dibadda ayaanu ku jirnay. ku-xigeenka xisbullaahi ahna sii hayaha hoggaanka ururkaasi Naiim Qasim ayaa ku baaqay xabad joojin inay la gaaraan Israa'iil, iyadoo ciidanka Israa'iil ay sii wadaan duqeymaha iyo duulaanka dhulka oo ay ku galayaan dalkaasi Lubnaan. wasiirka arrimaha dibadda Lubnaan ayaa CNN-ta u sheegay toddobaadkii lasoo dhaafay in hogaamiyihii hore ee xisbullaahi Xasan Nasraali uu ogolaaday xabad joojin ay soo jeediyaan Maraykanka, Faransiiska iyo dalal kale intii uu socday kulankii golaha guud ee qaramada midoobay. wax yar kadib Xasan Nasraali ayaa lagu khaarijiyey duqeyn ay Israa'iil geysatay. haddana waxaa Israa'iil wadaa duulaan dhuleed oo ay Lubnaan ku qaadayso oo lagu dilay taliyaal sarsare oo xisbullaahi ka tirsan, halka ay dalka oo dhan dhibaatooyin iyo weeraro kala duwan ku qaadayso. kumanaan qof ayaa lagu dilay duqeymaha lagu beegsaday masaajido, suuqyo ku yaala tuulooyin iyo xaafado ku yaala magaalada Beirut, iyadoo Israa'iil ay ku doodayso inay ahaayeen goobahaasi goobo xisbullaahi ay degan tahay. sheekh Naiim Qasim oo asii hayaha hoggaanka xisbullaahi ayaa sheegay inay nabad doonayaan, laakiin ay diyaar u yihiin inay ciidanka Israa'iil iska dhiciyaan oo ay khasaare gaarsiiyaan.
سنركز على استهداف جيشه.
We will focus on targeting Israel's army, its centers and its residences.
waxaanu diiradda saarayna buu yiri, sidaanu u beegsan lahayn ciidanka Israa'iil, xarumaheeda iyo meelaha ay degan yihiin. waxaanu ku leenahay Israa'iil xalku waa xabad joojin, mana aha inaan sidaas u leenahay awood yari nahayse awgeed. haddii Israa'iil ay taas aysan rabinna, waanu wadaynaa dagaalka, ayuu yiri. dalka Kanadana waxa ay dalkooda ka saareen oo ka tarxiileen 6 diblomaasiyiin Hindi ah oo uu ku jiro safiirkii dalkaasi u joogay Kanada. dadkan ayaa lala xiriirinayaa dilka nin hogaamiye u ahaa urur kooxda Sikh ay leeyihiin oo iyagu gooni goosada. waxay sidoo kale lagu eedeeyey inuu jiro dadaal ballaaran oo ay ku Hindiya ku beegsanayso dadka dowladdeeda kasoo horjeeda ee degan dalka Kanada. Hindiya ayaa falkaas iyadu ka aargoosatay, iyadoo iyaduna dalkeeda ka saartay 6 diblomaasiin sarsare oo Kanadiyaana oo uu ku jiro markaasi safiirkii, iyadoo Hindiya ay sheegtay inay sidoo kale safiirkeedii iyo diblomaasiyiin kala soo baxday Hindiya, taasoo khilaafaysa hadalka Kanada ee ah inay iyadu waddankeeda ka eriday. Boranka dhanka diblomaasiyadda ee labadan dal u dhexeeya ayaa cirka isku shareeray, xiriirkana aad u xumeeyey labadan dal ee labaduba ka tirsan dowladaha ama dalalka Commonwealth-ga la yiraahdo. Xiriirka labadan dal ayaa xumaaday kadib markii ra-iisul wasaaraha Kanada Justin Trudeau uu sanadkii 2023 sheegay inuu hayo cadeymo la xiriirinaya sirdoonka India inay ka dambeeyeen dilka ama khaarijinta hoggaamiyahaasi siiga ahaa oo la dhihi jiray Hardeep Singh Nijjar oo lagu dilay Kanada gudaheeda. Urur ay leeyihiin bulshada carabta ee Amerika oo la yiraahdo Arab American Political Action Committee ayaa markii ugu horreysay wixii ka dambeeyay markii la aasaasay 1998-dii waxa ay ku dhawaaqeen inaysan labada musharax ee madaxweyne midkoodna aysan taageeri doonin doorashada madaxweyne ee dalkaasi ee soo socota. Ururkan oo inta badan caadiyan taageera xisbiga dimuqraatiga ayaa sheegay inaysan taageeri karin waxa ay ku tilmaameen taageerada indhala-aanta ee labada dhinacba ama labada musharaxba ay Israa'iil siinayaan. Kamala Harris iyo Donald Trump ayaa labaduba si cad u taageeray Israa'iil, iyadoo waliba dowladda hadda xilka haysa ama maamulka dalkaasi oo madaxweyne kuxigeenka ay ka tahay Kamala Harris ay siiyeen lacag aan hore loo arag oo gaaraysa 26.6 bilyan oo dollar oo gargaar militariya Israa'iil wixii ka dambeeyay 2023. Sadasha hawada Brito oo Khamiisa magaalada Melbourne waa roobab sii kordhaya, magaalada Sydneyna inta badan waa cadceed iyo 24 degree, Melbourne 26 degree wey, halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay 67 senti oo dollarka Ameerikanka. Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.